Ngakho njengoba usulungela ungena onyaka nomusha, ngingakubuza ukuthi ike yiphi intambe umuqa la uzoqeda khona? Kunini la khona umgijimo wakho uzophelela khona? Angiqale ngubingelele ngomkele futhi engosini fresh. Ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBene Diamond weChristianity Works. Mhlawumbe ngakubona kubheke eceleni ukukhuluma ngomugqa wokuqeda umgijimo wethu ekubeni sibe sila sisazoqala umgijimo wethu wokuqala onyaka. Kodwa sithembeke sonke sinomugqa wokuphetha okuwukuthi iningi lethu alazi kukuphi la esithi khona hhayi sesiyishayile manje ntambo. Ngakho sigcina siqhubeka siphila ngokungathi asikho isikhathi sokushaya intambo kulo mgijimo wethu emhlabeni, kodwa ekugcineni nebala sizoyishaya intambo qeda uphele umgijimo. Sisengayishaya ngokuphuma komphefumulo sukulumbe kumbe kuba ukuthi ukufika kaJesu. Umbuzo uthi ngakho yikuphi ozokwenza kuyiphathi lamanje nesikhathi sokushaya intambo kwakho? Uzogijima kanjani umgijimo wakho? Ngakube uzogigeka ubambeke into enza kulo mhlaba kumbe uzoba mehlo uwathe nje njo emklomelweni ongale kwentambo? Sesikuzule lokho kuchaza ukuthi ukushaya intambo yethu kungaba noma nini. Ngakho kulonyaka asiphile sibhekile umklomelo ngale komgijimo. Akube yikho kuseqhulwini lokhu kuphila kokugijima kwethu. Awu ngiyaphinda mlaleli, uzogijima kanjani umgijimo wakho ngonyaka ozayo? UPaul umpostoli ubhalathi lapha kwabaseFilip 3 verse 14, ngijonge emgomeni emkomelweni wokubiza okukhulu kwaphezulu nguNkulunkulu kuJesu Kristu. UNkulunkulu unempilo emangazanayo ngawe kusuka manje kuya emaphakadeni. Yiba umuntu omehlo akhe wathe njo emklomelweni, ungaphazanyiswa lutho usagijima. Phokophela ukushaya intambo, zinikele ukhonze ngoyikho, ukhazimulise uNkulunkulu wakho ngempilo yakho. Ngoba umklomelo impilo enginaphakade unoJesu ikufanele lokho kugijima. Qhubeka ukugijima kanzima.
Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Le ngosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla. Lilodwa igama uzolibhala izwi elifresh.